gari kwenye room, kwenye coach ama washroom, iwe kwenye gari kwenye room.
Capacity on the beat.
Ananipa wazi, akipita, akitembea na tingisha na pandisha skin. Pala na ponita, macho kama kakolea shisha. Ntampeleka kwetu kumwanga, haraka haraka tufanye mambo. Yake mapozi badwa na ringa, na mina jikaza kikomando. Ila kwa mbinde, niwe mshale lia upinde. Mazima, toa tufunge, yeye msondo miskinde. Nonoma, vile ya nanizungushaga, chuni ya gasi angepunguza. Nimpe penzi la kichaga, nitamwaga pesa punguza.
Hey, kwako stoki my love, shika pochi nao. Kwako stoki naika, kwako stiwana okavikao.
Iwe kwenye gari kwenye room,
direct.
Kwenye coach ama washroom,
direct.
Iwe kwenye gari kwenye room,
direct.
Punguza timbwiri timbwiri hizo, nataka tuwe wawiri wawiri forever. Bingiri bingiri bayo, tucheze nawe kachiri kachiri come over. Oh mamio, let's go dance, mimi na we. Sujibu ndio, give me chance, nibonge na we. Nikupeleke Zenja Madubai,
Zenja Madubai.
Visio vya Komoro ma Mumbai,
Eja Mumbai.
Vile nanizungushaga, chuni yaga, siange punguz. Nimpe penzi la kichaga, nitamwaga pesa punguz.
Kwako stoki my love, shika pochi nao. Kwako stoki naita, kwako stiwana okavikao.
Iwe kwenye gari kwenye room,
direct.
Kwenye coach ama washroom,
direct.
Iwe kwenye gari kwenye room,
direct.
Yani katika mbaya, fanya kama unapiga reki. Umenifunza tabia mbaya, bila kududu ndani mkiki.
I'm better night, we take another. A favorite.